Celebo.
Tom's on the beat.
I'm a home music.
Sound probation.
Be still.
Unifala we are time. Na ikutwa ndeni na anija. Na kukweli sama fly. Inge ninkulize za magija. Mi amo. Gobata nikalikona mwai na janeke silalo. Te amo. Anikwa nikukusia kuyochona lulike nifumana. Alianika kulatani samuswa nikamba kukutabula. Anina kukunye misa na wanifata wolo mapenikila. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na.
Nelilia nakena mwamala tomo nifitile na kindwa. Neluanyi wa mali inge ya lumi wa kinda. Mafosi saka ufela ya supi wa kina. Then I met you. After a few conversations I made you mine. Girl you are fine like wine. Let me take you to my palace we dine. Anina kukusia until we die. Wena uyo munde tali mafela milomo. If I was to choose I'll choose you a million more. Kuwena fela na kuwena kuba wa million more. Kusha univona ni tali matuminya more. Nasaba.
Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na. Oh nasaba, kukusia nasaba na.
Check your eye out.
Sounds professional.